ngidosa amabhobhili. Eyami ingoma ikhanzi ihlwele, dance floor ngeyami ingoma ihlali igcwele. Ihloliwe yami ingoma hayi ihlathi, ngecama ukuthi ngizofloppa zehle ihlathi. Namanje kule mgwari isiminya minya, no DJ mengabhekile basominya. Abanye bashoot shoot sebadlisa mira mira, VIP so alile umshika shika. Aw DJ ngiyakubona senkingeni, abasabheni abantu yazi senkingeni. Sophela nini lo mcimbi phinda phinda le ngoma.
One more time, encore, encore.
My head to I keep up.
Lengo mafutu ya itanda, very keeping us in
boring. I keeping us in boring.